Walidhalika twebaza omulimu omunene nnyo Buganda fe Sheikh Adam Senjala gwakoze okubeera ng'ajja ebikyafu ajja ebibi ebyandibadde bizikiriza abantu nga bajja mu shiriki adrani shiriki nga bajja mu kola shiriki nga baze litawhid saba Allahu jalla wa ala munyeze era muwemu bulungi ate era amufundikize bulungi wano ku nsi asikane nga Allah nga musimi bal min a'zamil wajibat kimukubikakata atasobodde kubeera nga akola ekyo kyenja kyakoze yajibu difaan atekeddwa kubeera nga amulwanira senjala ate n'atabeera nga takola atetabeera kyenyume kye oba okubeera nga yakhdhal atyoboka n'okwenyomoola n'okukawansi oluvannyuma okuba nga muganda avuddeyo n'akola atya radda ala ahli shirki wal ilhad wakadhalika muganda fe Sheikh Muhammad yeebaziba omulimu ogwa jabbaru liraddihi ala alkhawariji walmunharifin okuddamu abakhawariji n'abavudde ku manhaji aba ahli sunnati wal jamaa kubera nga atereza manhaji assahih kubanga oluusi abantu batwawula tebawula basalafu ku bannabidaa abakhawariji ne bahizibu tahrir n'abalala n'abayo biamali jabbar kubera nga yaruddu alaihim wayubayin zaifihim ngalaga obuze bwabwe n'ensobi zaabwe zibabeera bakola walidhalika yajibu adhabu anhu kitukakatako kumutasa kubanga liannahu yadhubu ani lhaqi okusinga okugamba seeka naye alimba abaseeka balimba seeka adamu alimba seeka muhammadi alimba omuntu ayogera ebyo tujja kulaba alamulwa atya tetukkirizibwa la yajuzu sukutu ani lkhata tetukkiriza kusirikira nsobi bweba okoleddwa omuntu yenna mu ddiini abeere mumanyi oba rajulun jahil jaa watakallamu biddin fasakata alulama tetukkiriza kusirikira nsobi eyo era okusirikira ensobi eyo ng'ekoleddwa omuntu min akbari alkabair gamu ku mazambi amanene eri abalina obusobozi obuteekeddwa okubeera nga baanukula n'okulongosa ensobi eyo nolwekyo tukkiriza okusirika kusirikira nsobi netwanukula muntu akoze ensobi oba asomeseza mathalan asomeseza omusomo negukwatwa negusaasaana nga gulimu ensobi imma tumukubira akasimu netumwabula ensobi ye oba okugenda mubokisi ye n'omwabula nga muganda wo fa in asarra singalema naagaana yajibu kikakata kwalina obusobozi oyo muganda we okubeera nga yubayina elhaqi fi lmasala alaga kitufu mu nsonga wayuhadhiru nnasa min hatha alkhata biladilla era nayekesa abantu ensobi eyo kimukakatako bwasirika ebira khiyana abakoze khiyana abakumpanyiza allah jalla nombaka we neddiini ye n'abasiraamu era bajja kuvunaanwa oyo ayina obusobozi obukola ekyo katisenga ate mukuddamu nga ddaayi agenda kufuna balaayi ebizibu bwamaana afuna ebizibu wano daai fahuna mukhayarun waddembe okwatagamu ku makumi abiri ekkuba erisooka imma akhdhu lazima waddembe okukwata obuvumu obwo bwe bakwata ba ulul azmi min arrusul allah bagambako mu quran fasbiru kama sabara ulul azmi min arrusul guma nywera nga bannanyini kuguma nakunywera bwe banywera mu babaka ba allah subhanahu wataala alindira ebinadda ebinaddirira imma okusibwa oba okuwangangusibwa oba okuttibwa nga alina okumira ekimu ku ebyo bibiri waddembe okukwata ekimu ku ebyo imma akhdhu lazima oba akhdhu rukhsa okutwala rukhsa olwawe baba mustadafini min arrijali wannisa olwawe babanafu mubaami n'abaki mubasajja n'abakyala allah jalala yagamba man kafara billahi bada imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainu bil iman oyo akiza okukwata rukhsa naga nti khalas katukireke olwokuba nti bala ezigenda okuvaamu zisinga emikasa gyadde zisuubirwa nokyo baganda bange ezo zongeri zokka ebbiri ezisekeddwa okutunulwa naye okusirika kuno nako tukadaru biqadariha kugeragera nyizibwa kujonge sose sibuli mitawane jisubira ntukola ki tujukuriko organizing and kanta tusubira mitawana ha wa illa chali muli mulunji kutali mbizibu ujafune binyizo ne bizibu wano inokubera ngotwala okwata ezimu kungeri ebbiri era wano wetufunira obuzibu obwa al mutakhadhilin abanafu abatitizi abalemeddwa okubeera nga baddamu ababuze ate ne batandika okunafuya abakola omulimu ogwo gwotidde bwoba otidde khalas asobodde okwogera muleke ayogere walidhalika imamu ahmad rahimahullah agambanga idha sakattu ana nzibwe nasirika wasakatta anta nawe nosirika famata yalamu ljahil omuntu ono atamanyi anayiga atya nolwekyo gwoba tasobola kuddamu bubuze leka muganda asobodde okuddamu addemu bal ayiduhu munyweze beera ku mugongo gwe kubanga gwolemeddwa ate obanga osazeewo okuddamu bubuze uthbutu nywera wakhudhu bilqaida kwata principe egamba idha takallamta wosize okwogera fala takhafu totya wa idha khifta oba osidde fala tatakallam yogera oba osazeewo okwogera yogera totunula tomagamaga ate oba otidde toyogera towuliriza bigambo byabatitizi toyiza bigambo byabakunafuya ebbanga lyomala ng'oli ku mazima kati wano waliwo abamu abagamba nti nedda sheka alimba abagundi balimba tebakoze kikyamu nankani singa omuntu avaayo wahuwa yatadhiru li ahli lahwa yajibu uqubata wa amthali hadhihi lmahadhir nebyefananyizako ebyo mu excuses abantu bateekawo allati la yaquluha illa jahilu ekitasobola kwogera okugjako omuntu nga mbuyabuya tamanyi au munafiqun oba munafusi mu ddiini y'obusiraamu alimu okutuukiza ebigenderwa bye bal tajibu uquba sina kyokka kitukakatako okubonereza kulla man arafa halahum buli yenna amanye embeera nti hatha halu sahibu bid'a kadha amanye embeera yabanna bid'a walam yuawin ala alqiyami alayhim ategedde nti fulaanu numubuze n'atayambako kubakola mulimu gwakuddamu bantu abo n'atabayambako fa inna alqiyama ala haula kubanga okuvaayo n'olwanirira eddiini entuufu n'okuddamu ababuze abashiya abakadiyan abasipidika abazikiri abahizibu tahariri abakhawarij abasufi fa inna alqiyama ala haula min a'zami alwajibat okuddamu abantu abo n'okuyamba kwabaddamu gumukulimu ogutukakatako liannahum afsadu aluqula waladyan kubanga abantu abo boonoona entegeera z'abantu amagezi gaabwe ne boonoona n'eddiini ebigambo bingi gye sheikh yayogerawo ila an qal paka weyagamba wahum yasauna fi lardi fasadan wayasuduna an sabilillah abantu abo tebakoma ku ekyo basaasaanya mu nsi obwononefu ne bafuuka n'ekijinji ne balemesa abantu okubeera nga basinza allah jalla waala mu ddiini y'amazima n'okubeera nga bajingira nga bateekawo ebigendererwa byabwe ebikyamu yasudduuna an sabilillah balemesa abantu okubeera nga bagobera eddiini ya allah jalla waala entuufu n'ekyo baganda bange ensonga zetwagadde okunyonyako olwaleero nti okuddamu ababuze abavudde ku mazima n'okulongoosa ensobi wakati ffe ng'abawalimu min manahiji ahli sunnati waljamaa teteekeddwa nkola ekuvumirirwa wabula evumirirwa senga mwalimu addamu mwalimu nebil hawa nga muddamu na hawa n'okumuvuma n'okumukakkanya bal min aujabi lwajibat kimu kubitukakatako bal min azamu simaati ahli sunnati waljamaa kyekitendo ekyaba ahli sunnati waljamaa kyebawukanabo ekyebakoyawulira kuba bawukanako okuddamu abavudde ku mazima abavudde ku shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah lidhalika twedde tutaanya nti ddiro kyanjeetaaze okusirika ddiro kyanjeetaaze obutaddamu tulaze ensonga bbiri nazo nazo zigeraageranyizibwa era ne tugamba nti abatasobola kuddamu ate ne batandika okunafuya n'okuteekawo ensonga gama ango gamba bale sefiti namba silamu bakutudde wa seruganda bakutula mu umma bajira kiki ezo afkarun batila afkalu za bamunkhadhilin abatitizi abalwo kutukiza bigendera byawe siza afkari za abantu abira ku dini senga mtu navayo naddamu bi bil hujaji wal ilm wal adl ekina mutawana ezo zimu min manahij ahli sunnah wal jamaa